Abazadde bakubiriziddwa okuuma abaana baabwe bulungi naddala mu kiseera kino eky'ebyobufuzi ssaako n'ennaku enkulu eza ssekukkulu ezisemberedde. Obubaka buno bwogeddwa omutandisi w'essomero lya Little Cobb Nasran Primary School erisangibwa mu zooni y'e Kimombasa mu Western Division Bugiri Munisipaali mu disitulikiti y'e Bugiri aliko ba Susan bw'abadde ayogerako eri abazadde b'essomero lino ku mukolo gw'okutikkira abaana abaweredde ddala 97 okuva mu kibiina kya Top Class nga bayingira primary.
Ngojiro kola kitufu ayo mwana muwe kuko obwire esera kino tubaire n'abaana abo nga waliwo kye tuliba wonyaku ayo mwana oyo wotamuwe bwire ajawe na firime debi sebu aija kubanga takalowoza olijjo okumuwa attention nga kijire wala kale tulisaba abazaire baifa balungi abaana bano baize waka aye mubate kuko omukwano mubawe obwire ate mubawe n'omukwano omwana wotamuwe mukwano mwidi ensolo ensolo wa ewaba omwana yenda mukwano wonamuwa omukwano ajja kuva muntu yoli ayi wotamuwe mukwano ajja kuva nsolo kale abaana mubawa obwire era ekyowe kinakolebwa ndakuva ebaza.